maamulka degmada Baydhabo ee bulshada Sankabaqay ilaalinta wadooyinka cusub ee lagu dhisay magaalada Baydhabo saasaatoona qaar ku mid ah reedanday aqtiro laga soo bi maamulka ayaa sheegay in ilaalinta wadooyinka ay waajib ka tahay qof kasta oo muwaadin ah taasi oo muhiim ah anas dareerow ka dadka iyo baawurta agaasimaha waxda dhulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo Xasan Macalin Cali oo shirjaraayd qobade ayaa sheegay in shacabka degmada Baydhabo xilbiin iyo isku saaran ilaalinta wadooyinka iyo bilicda magaalada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin wa ba'd. Geedka kulanka kan way daaran yahay oo way fadhiyeen inaan ku hadalno qodobo dhowr ah oo qoseeyaan arrimo oo horumarinta leh oo deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo taabadaha dhinaca dhulka iyo wadooyinka. Way faday bulshada degmada Baydhabo ka nool inaanan sheega dadka way la socotaanaha inay magaalada ku socoto dhismooyin fara badan oo la xiriiran wadooyinka. Wadooyinka aanan laamiyaalo aanan way buuxaan ani oo shiido gelis dhex gelay oo kabal stoonka laga soo marka dadku wala dhisadaaya oo laamiga shay degan ama wadada shay degan way suubiyayeen aha shiidogi iyo carraadi iyo shamiindidi wala dhan jidka kursiga ka dhisaaya marka aninteeda hayti way buu aha way saameyn xoog leh kala taha wadadii la dhisi way saameyeen shiido lagu kordhiyo oxygen shiido baydhabo si xoog leh laamiga la kordhiyay ku baad laamiga oo in sababayna inuu burbur saasoo kale way laga gasay shamiindii laga gasay shamiindii laamiga oo qabsadaas wadadii oo smooth ayay si sahal ah laga gudbay way naga gasay meel tartar leh oo way leeyahay isku socodka halaysa marka arrimahaasi waa arrimo dhibaato leh oo deegaanka dhibaato leh oo bulshada dhibaato leh oo meel leeyahay ee awaqif uu halka ma la raayso darna ku sii dhaladaas marka dadka wala dhisadaayeen way kala taliyay waan fareeyha in inta salaan hadii loo kumar mu way in meelasi wala kaga saam shiil ka deedi salaan si bisha ma indada kaga saw way kala taliyay in iyo way la raayso baan nikada la magaysay si shan indin ingredient hadii uu kumar mu koran waa kumar ma no meel kala ka deedsan walaashan seesele soobsada tan lamaad oo aan ku hadal fado way tahay in iyo wadada la dhiso agagaaradii salaan dhor wadada la dhisay wadada soo dhan goolaysay magaalada gudaha ee wadada ADC wadada